yande joyi no wittodi emin ta cappanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗimin Oumou Oumar janganta on nder koye kibaruji men ni kegani ardiɓe ɓe leydi men Niger di noon ɓe ummi ɗo nder galluje mai ɓe jeehi Cotonou gallure Bénin noon ni ɗum ɗo gam ɓe jecco kaldal naata hakkunde mabɓe e hoore e Bénin noon ni ɗum ɗo harko ƴewata haalaji kewɗe nonnon ni nogay e jeego o jango noon ni lewru juillet kan woni hano hitane bumbure ko sojeji gomɓe dow maragal leydi ndi noon ni hunnata hittane ɗum ɗo waɗi ni har ko ƴewata goɗɗo andal dow filla hano kawjaki jawdi o hokki hano andal makko dow mum yewtere men pinnol ɗo hannden yekketa kona dow filla awol leɗɗo ko watte ɗo ɗo kawjaki hano leydi noon ni ko watta hano kawjaki lobbo heɓo ko dumoto tokkom on nanpirtol haalaa kibaruji men ardiɓe leydi Niger ni mbi'en ni illa kenga iɓe tawa leydi Bénin nder gallure Cotonou ɗum ɗo ni gam yeccade dow haalaji kewɗi noon ni ko ƴewata leyɗe ɗiɗɗi noon ni dow ardagal ministre kawjiɗo haara leydi noon ni général de brigade Mohamed Toumba e fa hankasi mbi'en ni hano giidal noon tokkugal gaɗa mbi'en ƴanɗe ko hoorejo leydi hano ɗiɗoɓe kaali noon ni mbi'en ni har ko ƴewata hano hoorejo kiɗɗo Yaye Boni e fa hankasi ni se for sogolo noon ni ɓe ƴami ko giidal no hani waɗa hakkunde leyɗe ɗiɗɗi noon ni dow mbi'en ni yarda mo hoorejo leydi Bénin nder miccit noon ni rafi pamal gal natani hakkunde leyɗe ɗiɗɗi noon ni illa mbi'en ni ko leyɗe mbi'en nani mbi'en ni hano fedde CDA o waɗani leydi Niger jukkokoji noon ni to ɓiɓɓe leydi Niger gomɓe no golla mbi'en ni har ko filla hano pétrole ton mbi'en Bénin noon ni por semé noon ni koɓe padda noɗon ni min jaran kibaruji men yeeso ni jango woni noga e jeego o lewru juillet hitane ko sojeji mbi'en ni koƴi laamu kalifa leydi Niger noon ni Adamu Louche goɗɗo andal dow fi kawrol jawdi no woni no holla fuu he jukkogoji ɗi fedde CDA waɗani leydi Niger ni sojeji gomɓe dow maragal leydi hano mbi'en ni CNSP noon ni gaɗi bawɗe maɓɓe dow jaaki yeeso heɓo de leddin yaago yeeso noon ni nani fama ko Nafisa Dadumu yottini
nder hitaande muɓɓere ardangal sogeji ɗo andani leydi Niger sogeji ɗi andani kolli ñeñal majji har ko darata hawju jawɗi leydi kawrani gollire yaadu yeeso heɓo misali de en daari har ko darata fi denaku leydi Niger ɗi anda himɓe e are mayri na wallirde ɓe keƴoray baadu ni ko CDA e pelle balliroje leydi Niger ɗi andani jukki Niger jukkogoji ŋerɗuɗi lumaku leydi ɗi andan tongi iraɓel mum ko wi'e nder ardagal gal endan kam woni joɗɗinde sigila moƴƴinde nokkuje demeteɗe himɓe daɗa kundule mumen nder maral gal du ɗum fuɗɗi cottol karansi leydi Niger di endan ton dane teku leydi Bénin ɗum du ko ɓeyda yaadu yeeso heɓo non Niger
dilludu sojeji leydi Amerika de leydi Niger ni timmode mum no waɗete fuɗɗorde lewru Août noon ni dow tilsi noon dillol ko sojeji nani mbiyani ardiɓe leydi Niger ƴami noon ni kenga andinore de ni waɗa ton en leydi Côte d'Ivoire nder gallure mum Abidjan noon ni to hoorejo leydi hano sojeji Amérique noon ni dow fi hano haala mbiyen leyɗe Afrique noon ni indirteɗo ke net ekman noon ni o andini to wakkati omon holla jote makko dow fi rafi denaku nder leyɗe Sahel noe latoy to gaɗa dillidu mabɓe nde hawta gollida naati hakkunde mabɓe e leydi Côte d'Ivoire kakatuda ni no tawa dow filla hano pelle daraniɗe hakkeji ɓiɓɓe Adama o noddama to kaɓɓiniɓe noon ni kenga to o woni mo tumire e waddugo mbi'en ni habaruji noon ni ko wawta waddi hakkillo ummingo to ɓiɓɓe leydi noon ni e bonnugo dimaku himɓe noon ni kawoni ko carɗo o makko Ahmed Bakimba Touré o fantini hannden ni o yarama yeeso procureur mo leydi cuuɗi habaruji leydi Niger ni no nder jurginaki noon ni dow mbi'en mayde gorko mawɗo yewtowoɗo radioji noon ni andaɗo sanne no tiɗo jomiraɗo kenga nder galluri ñamey sumana zataw andiraɗo alpha zazi noon ni o maydana e duuɓi herme e nayi hande ni juura o moɓa lamɗo yaafumo fewna fukkorde makko pece capanɗe tati e ɗiɗi dow herme kan woni dimma keptol ko heɓa hikka ko tewtoru hano tefol talkuru bakka ko duuɓi o ɗiɗi e nogay e nayi noonde nder leydi Niger kenga ministre kawjiɗo e fi jandeji mawɗi ko leydi Niger noon ni o fantini docteur Ali Hammadou noon ni jangguinowo mawɗo mo université mo maraɗi nani fama ko o hokki jadimin Mohammed Mamman
30% c'est pas un résultat
pecce chapan de tati do hemre der capital territory tal cour baccalauréat ko dubu junaji didi e nogay e nay dum wona hunde dim be kani weltarade e mum fanum funum ba ko dum hani da hokkede sembe dum holla ko yaadu yeso hebama dina der dubbe bitti didi kulle cabintinde yaadu yeso nendo no dudi arande fu rafi bonnere ko hebaka harto jande der dubu junaji didi e nogay e tati yaadu dubu junaji didi e nogay e nay dida beldu obex sarus kajudo filla territory ta kuluba clorian dum wadi yewtinaki harto ko wite groupe dida bon wadobe tewtita go labi didi dun noni humnude dun don sabe bini kebal dudungal der jangirde kewde
centre d'examen au second groupe
le tagazani no ledi ko remata hanorugo sanne ganyade bi enni e baylo bakaji noni der nokuje gere e leydi tilabiri ni puddi kambe do no gada han iri awol rogo kesol gol noni nani fama ko salu udu bi enni demo rogo no mo leydi belle yara o fotini jadi min seydi abdou wenditan
di kiko moy darugo
den dari der awtirdiji awteedi hisinde himbe rafo rogo hanum wala menen jo en anne luggi didde e himbe men kawri alje tefude annal do rogo go enda den rogo deno awe dum singay dum no de koyngal nati der sey fiya ledde den enda libade dun du wadi himbe galanu ke barki maggo sanne hanne himbe no anni fodde tobe tacata fodde newre jungo neddo singata ledde den enda no fukkinaide no to dede pukkinama e iron no didi e gada du dadi lobbi e dilla yaade der leedi men kebi dadi rogo gadudi metariji didi men kebi du dadol rogo gadungul metariji chapande nay e juy dun sabi meden gatta dane yaade e remobe be jahatti foyde annal gambe beedo
robe be leedi tesa wanno kokki sembe sanne far demal kaligi noni do balla ko himbe ballobe ballata be noni nani bi en ni hano robe gon noni tawa chaka golle doni der nokku demal ko wuro kamun noni nani fama ko e pantini jadi min Musa Salay
meden awa rogo kuda ku windu bundu meden itta meden defa men nyama meden chonna windu bundu on enda e diyam mudum joni wakkati dum o enda men beedi awde laptanda rogo kuda ku dene e kamanari e ko nanni titta demen gari hu seme itta ulo men kawndira e windu bundu on enda men defa balde didi warde balde didi hu neddo de wari sede itti ulo ko enda e windu bundu hawndiri defa de heba gawdi di sodi hawndira defa na bibbe mudum hori dum do neddo sonna heba ko huntira hajuji
sam en ko den zakwashi wa mu dai wannan garaka anu
demal kaliji ko min gatta minen gatta salatu heshu e konandini deni dungunati minen awa kulle amin deni yamde yottake min itta ko min awi dum
mushima huddashi
deledi niger ni region modi fakan he agades kokka lawol itta hano bi enni iri ledde gam wada dulbe nonni de der wuro jinjimini leydi difani ngadobe julbe ni no boytoro sanne e ciede de be jubata han horebe nonni nani famaka mohammadu juri o fantini jadi min abdullahi maina
wannan gawi
julbe de ladde non men jahta sangula ledde jorde de hitage enda wati se subaka men cho'o men urta julbe de enda ngatta de der botoji e nyaloma dego meden keba botoji tati yaade nay sede men ciriki talki amen demmen burto wuloyde julbe den enda der sira non men garta men chonna julbe den enda demen chonnide sey men jaha men codo nyamdu men jara bale amen meden gidi du waddana men koirna har talkurdum enda gam wobbe nyamaane non dillidata be codo nyamdu be jarna baade mabbe debbe garti be gaddi julbe den enda be chonni be jobbi nyamaadu enda ko horto dum enda jango dum tilsuno sede be ciukike neddo hebata potiri
zaka samu futu ba
lamido wuro damagar nikenga nati yeso mellol wakili nonni lamido nonni Mansour Amani kando ni bi enni lamido on kammela taw dun do hala lamu gonno ko hokkete har ko ce watta tarifu ko leedi e damagar nonni ngam famun hebo har ko ce watta fina tawa o ko acca duubi e duubi ko hedintina nani famaka Abdul Karim inki bi enni na bula ma o fantini jadimen Ali Keita
wakili sarki ne
onedo non latido kanko ne wakilu lamido leydi on hunde fu ko jewta muraduji wuro gon kanko warta andina dum lamido leydi on illadu e za zaman lamido sarkintani mum nde laamu amin gum ɓuri sembe. Woɗi du wakkiluɓe heɓɓe sembeji mum en kelanoma, woɓɓe maayi ɗum heɓa heɗintinede. Wakkati no laamiɗon wanno taykaki mum nden o tinnimo ardina woɓɓe. Woɗi du no laamu noon ko laati fina tawano, woɗi laamiɓe melleteɓe noon ɓe killaka e golle sarusi. Woɗi laamu noon ngu seni jomum mellama feynde maayi ɓiyi ɗum lomtata ɗum.
Nonno ni har ko subaka hande subani fedde M60 ni waɗi battu mum noni to hawri kokkoɓe habaruji gam andina hala mu Yasin ɗo nder gallu ñamey ɗum ɗo gam hollugo golleji ɗiɓe godi niya waɗugo gam barke hano jettire ko ittana gam keptol leydi nonni. Ko foto dirta e battu kunnol duuɓi ɗiɗi nonni nani famaka Abdoulaye Seydou horejo ano fedde ɗo fantini jadimin Mariama Zarmakoy.
Min noddi hokkoɓe habaruji e hollude ngeelu Allah fu sigila amin golle leji min anni wadde der jeddire de der lawol filla heptude hore mum gam batte Allah e nyalande keptol hore mum. Min miccintini nibe do filla kokkol jijja gado teddo jango subaka yamde jedde min taji chapande tati der leydi ndu funo foti kambe hiro mango anni ango wadede gam darjinde ndima ko mundum gam batte Allah e koreji sogeji maydi der filla durwi didde e pelle murtube gado teddo alal noga e jettati rjie yamde didi jura koro majjundu tawa kena hawrande leedi din jawdi ko gollirta
annatu
laabi nduri didde hano tenere onni no hokka sembe de leedi Niger no der munni har ko ƴewata ko wonnata leedi din ledde no aawe ngam hebugo leedi lobbo nonni duumo tone ko o energieji di wuro gon e leede Yasin ni watta nani famaka Mariam Ade waddi.
Niger no leydi tenera non ko gollal tagaɓe wari ɓeyditi e mum amma gomnanti e sukaɓe ummatore dariɓe dow fi jabtinde jaaye e laddeji kamɓe balliroɓe nder ngal gollal no ɗon gaɗa sigilaji awude leɗɗe yerno Sani Ayuba ardiɗo fedde sukaɓe ummatore gam wurnude jaaye e laddeji wi
arande fuu komin tefa nder sigila amin o enɗan kan woni leɗɗe keɓo nder leydi ti dabaji keɓa ko dura cora du ɗowdi majji. Miɗen durwa luttinde dimma leɗɗe peƴƴeteɗe kuɓɓe. Miɗen tawda sigila awde leɗɗe tera nder balla CICR hawtidade duni fa hannden yimɓe nokkuje ɗen kam fuu e dilloɓe cakantaraje mumen dalila rafi keƴero hakkillo fukkimu.
Batu julɗe 3 août fuu no ñalande noon nde leɗɗe awete ɓe sukaɓe ummatore dariɓe dow fii wurnude jaaye e laddeji no kane gansite yerno Sani Ayuba fammeneri.
Miɗen tawa nder moƴƴinde nokkuje misali karaje ɗe enɗen wasude gayɗe filkito gam awude leɗɗe nder majji ko watta duni fa hande hectare uji laso. Ceyɗe ɗu min giɗi awude ummintinde ladde de enɗen ceyɗe ɗe du no bawi waɗude dow ko yaawi.
Misali nder galluje mawɗe ɗen fuu hano iri ko ñameyi gere siryake illujon tefude leɗɗe ko awata ɗum du no woodi nafakka mawɗo gam lekki no fewna filagu nimɓe.
Iɗum wadda ɗowdi heɓo leɗɗe duni fa hannden keɓo nder cakantaraje ɗen enɗen leɗɗe no paddo duydi e keni mawɗi garanɗe sulnande himɓe ɗowdi majje du himɓe e dabaji fuu no cora gam guleyki.
Wallahi mi waɗi sodude leɗɗe mon guje no mi yiɗi sodude kanje ɗiɗi mi awa ɗe gam ɗo yaade yeeso miɗo wawi heɓude nafakka majje baɗe dima mi heɓa e ɗowdi to cormi joɗimi.
Ɗe leɗɗe awteɗe arande fuu no mballita har durwi didde tenera amma du no wurna jaaye e laddeji no wallita e durwi didde fi woƴƴi tagol bakaji.
Ɗo min darnaton habaruji min e fulfulde seeɗe lamɗo holli min jango min gadda habaruji gon kettonto jam hirti
nyande fu kettine sigilaji studio kalangu ala sar yande joy do radio di golliditto e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jette jetati chapande joy en
to on jeggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi sariaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurnal lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joy
aljumaare fu batu joda kalen mo kobe habaruji gam martude kompa ko wadde jeddire
asawe alal habaruji sukkabe ummatore yande joy la sara e tokkinde e fu potten fada studio kalangu yado leydi niger